gahunda arashaka ko twubakana akaba papa nkaba mama nkamubyarira nkamuhekera akitwa se w'abana banjye arankunda nkamukunda gusa numva tutabana genda rwaya kaba muzima ariko ntashaka kundeka gerageza kumuhakanira akarwara akajya muri koma sinifuza kuguhemukira sinifuza no kukubabaza nawe fata icyemezo undeke njye narashize Agafesi kagushuka ishenge iwandetse amaraso yanjye yangiritse hari abakobwa benshi kandi beza kundusha ese naguhaye iki gitumu udashaka kundeka ive wanyibagiwe ukinyuririza indi nzira ikubuzima bwanjye urimo bushonga bushira
ive
Fete uri mwiza niyo mpamvu njye ubona nagutya kubaho kwanjye nibyo shoboka baby tutari kumwe nibyo shoboka baby tutari kumwe nibyo shoboka baby tutari kumwe nibyo shoboka baby tutari kumwe